Nox vibe master compa
ateni viki wasema mafungu saba sio kweli na kata bona saba yangu imefika viki yangu sioni walosema one day yes sio kwangu na kata mbona umri unanitupa na yesi yangu sioni kila siku ukungu ukungu chochono niko kali yako mala mitumba mala mkokoteni na suida badopo kila siku ukungu ukungu chochono oya ilala tandika mala ukonda mala mkosokoni silali naso ata mama watoto zile ngoja ngoja minaisi kabisa tazichoka kijora kaka nkufai mlo mmoja watoto vichupi kutoboka inafikia muda mawazo mengi sinara nakosa hata ya kodi nje ndani mabala hey, mama ne moza mboga mboga
mboga mboga
mama ne boda boda
boda boda
sikuja atunara wanangu jambaya
aina noma aina noma
masikini mbaya
oh. Aina noma aina noma
wanangu jambaya
aina noma aina noma
masikini mbaya
oh. Aina noma aina noma
aso aso sote ni aso aso hey, yeah. Sema leo unacheka nao ndio hao hao nakula unakula nao wabaya wako ndio hao hao binadamu bwana hawapendi kona ukifanikiwa binadamu bwana hawapendi kona ukinyokewa eti kwenye TV tukuone wewe kwenye redio upigwe wewe kwa kitu gani kwa nyimbo gani hey. Mama ne moza mboga mboga
mboga mboga
mama ne boda boda
boda boda
tunara wanangu jambaya
aina noma aina noma
masikini mbaya
oh. Aina noma aina noma
wanangu jambaya
aina noma aina noma
masikini mbaya oh.
Aina noma aina noma
aso aso sote ni aso aso hey, hey, yeah.
If it was not easy to be here, what goes around comes around. Never give up, my people. Let's build together.